wanangu mjumbani, mapema uwe mtulivu, uwe msikivu, pendane na watu, wanakuwa wanakutega kwa jinsi gani ndio walimu kazi yao. Lakini ukimtumaini Mungu na ukiwa na disiplini kwa wakubwa kwenye kazi yako, basi Mwenyezi Mungu atafanya hili, atakutumainia, atakupigania, hawezi kukuacha. Mwanangu.
Mwongozo wa Mungu napitia misali na baraka za mama, Mama Mary Chave Ekima nayo, toka standard 2. Hey, my daddy's gone, 20 hours too. Oh, you know I'm getting old. Moyo na ganzi, you know I'm getting cold. Wana shangaa right now, kuncheki kwa TV. Na lekodi na pancho, mixa ami B. Zamani mtani nilikuwa na chana kama crazy. You know it's mine. Yeah, you know it's mine. Nipo kona kwa club. You know I'm sipping wine.
Nipo club, I'm sipping like crazy. Watoto zure sema zile you crazy. Mama nipo so I'm glad that I made it.
Hai mama, siku njema.
Amina, na wewe pia damu yetu kufunike na laika kuvimbe.
Amen.